sashaphela amafutha emkhodini namkhulelo zona kwayikhova kunzima esizoneni khona phansi emkhomazeni bekhona umfuna ngubuza ukuze makhwe kade khona kadumisa siyaphupha iningi angiphupha kuyona ingubo mina hopa sobha nsiza ungamke zathi sithabhane nje sezafisa amandla
Hani ba pega, seven.